murder.
Katimbulira bye mbera nkola, nkyayise bikusumbuwa, leka nyumize byali byalema. Anzubire sikusumbuwe, tonsange ko wade ne bala, guno mukwano nze ngwesiga.
Go mukwano guno, baby love it now, baby love it now. Go mukwano guno mfa, baby love it, baby love it now. Wabula kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka.
Kimuli kyange, sikugama nenga ne wendwala.
Kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka.
Kimuli kyange, sembera mpunye kukalosa.
Ebisenge by'omutima gw'onyagala bibi nga byetaaya, kuba omutima gwange wano mpulira nnyo nga nkwetaaga. Oli muzibu nnyo okusanga yakayaka nga ttoola, onkuumira mu nsanyu baby ndaba twesaana.
Oh mukwano guno, baby lete no, baby lete no.
Go mukwano guno mfa, baby love it, no. Wabula kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka.
Kimuli kyange, sikugama nenga ne wendwala.
Kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka.
Kimuli kyange, sembera mpunye kukala.
Pretty, as in me boy them pretty, sweetie, pretty, sweetie, pretty, pretty. Baby, from me love, I'm into you. Chung and bird, darling, I'm into you. Crush all the words as I come for you. Kugambe love, you know, dogo.
Na embu so aye. Oli jaje ni wangangu yiseko aye. Onyambanga wengu yita.
Ola chumuli chame.
Kimuli kyange, sikugama nenga ne wendwala.
Kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka.
Kimuli kyange, sembera mpunye kukalasa.